I believe in you, and I pray for you, oh Lord. Thank God for the blessings, thank God for the life. Living life, no stress, oh, I'm good, I'm fine. I take a pause for a while, cause I rise and shine. Oh, my place don't lie, me I never waste no time. Oh my God, wapo wengi waloshindwa wendo mefanya nimefika pa. That's why hakuna kama we baba. And I sing for you, I believe in you, and I pray for you, I pray for you.
Hakuna kama wewe yawe, hakuna kama wewe yawe. E baba, kama wewe yawe. Hakuna kama wewe yawe, kama wewe yawe, kama wewe yawe.
Kuna muda napotea baba God, we bado unanionesha love. Nashukuru kwa maana umenionesha nisikate tamaa. Oh my Lord have mercy, upendo welezeki. Unanipenda kweli, unanipusha na mengi. Oh my God, wapo wengi waloshindwa wamefanya nimepita pa. That's why hakuna kama we baba. And I sing for you, I believe in you, and I pray for you, I pray for you.
Hakuna kama wewe yawe,
hakuna, hakuna
kama wewe yawe,
kama wewe ba,
kama wewe yawe.
Wewe yawe,
kama wewe yawe.